Oh yeah. Ganzi, mimi data na we. Kila nachofanya sijelewi. Sisemi, nimeshikwa na wewe. Yani kila napokona mihoi.
You're my pretty girl, my baby girl. Nakupenda sana mbaka homa. Niwe na, ni full eye. My side chicks ni wapiga down. You're my pretty girl, my baby girl. Nakupenda sana mbaka homa. Niwe na, ni full eye. My side chicks ni wapiga down.
We ni wangu tu. Yani nimekuwa mpore zaidi ya maji mtungini. Tani wala nitamlokole. Nimetulizwa sisemi, sisemi. Oh my yeah. Uko nifa sana yeah. Sema unataka niweje. Navetaka bora iwe.
You're my pretty girl, my baby girl. Nakupenda sana mbaka homa. Niwe nawe ni full eye. My side chicks ni wapiga down.
When you wangu tu. Weni wangu tu. Weni wangu tu. Weni wangu tu. Weni wangu tu.
You're my pretty girl. My baby girl. Nakupenda sana mbaka homa. Niwe nawe, ni full eye. My side chicks ni wapiga down.